twakoze tutazi abo dukomokaho basogokuruza bacu twumva ngo baraje baramutwara bagarura inkoni ngo dore inkoni y'umuhungu wanyu tukabaho muri ubwo buzima abo bose babitumiraga twashibutse mu gahinda kabo ariko ntibigeze bagira umwanya wo kwibuka abantu so iki gihugu rero cyabahowe n'inkotanyi zirangajwe imbere na Perezida wa Repubulika ntabwo tuzigera duhwema kubashimira inkotanyi mwarakoze ndabizi ko izi nkotanyi maze kuvuga ubwo ndazireba muri ya myenda ndazireba muri bya bitambaro mu ijosi ndazireba muri za bote baduha ubuzima bakatubwira ngo baho kandi tubaho ariko kandi ni nazo uyu munsi zirangajwe imbere n'inkotanyi nkuru zubatse iki gihugu turimo zaturinze agahinda ndashimira rero ubuyobozi budahwema kutwitaho hano mu murenge wa Kagarama dufite umubare w'abarenzi umwe bahawe amacumbi batari mu muhanda